Mambo, how you doing, señorita? Ay, live a quiver, mina vota picha. We, kene pagulia, kuna lia. Dame, kucha nikisima mia, mamacita. Ukianzia uzuri tu, she got it one.
Why, nimedata wakiuliza, jonta jibu. Siandi kinyume na moyo, natimizo jibu. Naona kanisha kupata na jionea wivu.
Girl, your body na your skin, pretty as and everything. Can you please be my African queen? Cause, toka maya kwanza, nimekuona maradhi mengi. Lipone la moyo, angulenda tingalingaling. So now I think I'm crazy for you. Mtawa simba ni kupate. Migori nita chimba bling bling uwake wake. Mtanu wandinga uko wapi ni kufate. Kona mimi ringa usi waze tuko wapi. You're my queen.
Nisha chawa ni kufate. When you little thing is you let me be your king. Awatoka wakupate. Girl, you're my queen. Nisha chawa ni kufate. Pretty little thing is you let me be your king. Awatoka wakupate.
Hey. Yeah. Pretty little queen, yeah. Yeah, you should let me be your king, yeah. Cause I can only be with you and not without you. Can't I not follow? Ooh, this the motto, baby, yolo. Ooh, since we came here from the solo. Baby, I'm down for you. Down for show. I might be the only one for you. Stucky cuckoo, cause I girl, cha-cha when yeah. You move.
One call away to the timber. Navokulinda ni kama kinda. Mekwago kama doors, I'm a kinda. Way back, takaba misina door. Takaba sijapata shows, na geto na karako. My brazo mini kibao, ila mchumbo kasema no. I swear you my queen, na chana na homophone, huh? Nukta, kwako sina nukta. Kama ujani itami, I swear shanya nyuka. Sex lips, na yome nyama, ntafungwa bucho. Taniziga subwi mapema kukisha kucha.
Girl, you're my queen, nisha chawani kufate. When you little thing, if you let me be your king. Awatoka wakupate. Girl, you're my queen, nisha chawani kufate. Pretty little thing, if you let me be your king. Awatoka wakupate.
Thank you.